It's the kids, baby. It's the kids, baby.
Pochi 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 zinateka kina sofi 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 ata uwe sura mbaya hazingoki ngoki kisa kitu noti 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 noti
nguo zao za mitoko mina shindia wakiomba foto na wavimbia pesa nyingi na hesabu atina sinzia Napadiri flow mbaka India
Pochka harde nai choshka hega nai tarka he nera meri Poch mapene he anka he mavumbar ka he Ale pochka harde nai choshka hega nai tarka he nera meri Poch mapene he anka he mavumbar ka he
pochi nene, wakizingua situ nakata umeme Nasema pochi nene, wizi mjeni msingi pesa siyo masebene
pochi nene, wakizingua situ nakata umeme Nasema pochi nene, wizi mjeni msingi pesa siyo masebene
Pochi nene, nimedunga koti, fuko ni noti mingi Pochi nene, buda si soti na misi kosi ene Pochi nene, kame ni dosi na nina donsi seme Pochi nene, kama una kopi, nilikuwa na dosi kinenge Pochi mefuneka na kikoi, ni vele sitaki kushare Na kama simu siya vani boy, buda sitaki kungea Mzea, zangu hata mizi ya guzi Yeah, kitakana za kukumangi ya bibi ya rusi
Now who could have done it better if not for this one fella I make it rain, the girls getting wet, man, I'm one hella Dawn, yeah, I'm a dawn, get your umbrella My city already calling me Papa Mandela
Can a nigga ball in peace? Cause everyday calls increase Now either the fair one attacker But since I do a talk is cheap, I don't fuck with the fakes I've been in the business for a minute, my nigga, I'm trying to cop me a rate So stop with the hate, ain't nobody blocking my way Hush if you got nothing to say
Señorita, nice to meet ya, what's your name, Teresa? She Puerto Rican and she wouldn't mind to be my chica
Bring your party VIP, I ain't a tavurugu Kila mtu anandingi, I'm the tax bugu Mpe moja moto, moja fugu fugu Pesa kwenye bank account, sina za kibubu
Ushapata sarum right now, nende shada strong right now
Gucci gang,
I ain't a fat farm right now Fra kama tumakwenye, Christmas, Merry Zilla looking good, I'm sharp, I'm very
pochi nene, wakizi nguwa situ nakata umeme Nasema pochi nene, wizi mjeni msingi pesa siyo masebene
Pochi nene, pochi nene, wakizi nguwa situ nakata umeme Nasema pochi nene, wizi mjeni msingi pesa siyo masebene
Pochi nene Dili nene yeah. Squeezy nite mangi nauza mpaka masenene They talking shit nipo nasa kama pene Swezi kuimba visingeli but you know this pussy nene
yeah.
They hoping I will fall but I won't stop.
Can't stop
They know they can't cope so they join now
yeah.
Told you it's a marathon y'all didn't believe now
believe
But wait until I bring a Grammy in this bitch now
The goddess is The crown is The vision is Everything I do is My ride is My team is Laughing headed to the bank Cause I know that
yeah.
bitch nene
Wakizi nguwa mimi nakata umeme Mana mimi ndo kijuku wa mtume
Business.
Yeah, straight from Mbene Bada ara ara M nyache nane nane Maswaga ya tanga homie utate nane Na izo ni moja tu hakuna mwingine
Wacha we
Mbea city boy, Mbea yeah. city nigga And you know my nickname, That's yeah they right. call me Jigga Mbea city boy, Mbea city nigga Wanoko wote blah blah my finger on the trigger Pochi nene aka pochi pochi kibonge Soda gaa pochi 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 kuku na tonge
Pochi nene nkiwa kabla ma gang 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 Usombe nkiwa mtiwa duma teng 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 teng
yeah.
Nacho kifanya in the real sezani negiza Kama mapene ni nayo ikisha agiza Mana pochi nene nene meja mapene Pene 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 Kama muaya na kula senene Nene 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 Dada zawa sikabla kinona na pochi Nene 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 Kinacho fata kutona bigu na mini
pochi nene, wakizi nguwa situ nakata umeme Nasema pochi nene, wizi mjeni msingi pesa siyo masebene
pochi nene, wakizi nguwa situ nakata umeme Nasema pochi nene, wizi mjeni msingi pesa siyo masebene
Pochi nene, bata mande mpaka mande. Pochi meja madola hadina kaupande. So mpaka Friday si daily tuna shangwe. We kwaone mpambe la mina waita wanangwe.
Oji limejadi kuinuka na itaji eki. Michizo matumizi chizi lekosa cheti.
Eti mtani wana nitaba hili feki. Wana heti mila mekina wala sito sheti.
Unene mwana kwa simalike kwe pochi nene pashida ni poke. Linga gatele numwendo pata rifuja kumiako ni poke poke. Dola 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 buchi nguba bomonya ngati biskuti. Gana nyumba jama kuti ne pochi nene nguka na ngati.
Nikakeda wati nevadeka wundu wundu. Na kida tucha po zungu zungu. Nadide fijo kutusha ngatele ngatele makamu wangu wangu. Pochi nene linga uli najo weko na findu findu. Kuronda fesa fyangu fyangu weko ronda pochi jangu jangu.
Fun boy, best city to the world. SUK is my man. I see you. You know we're flexing, huh? When you get pepper money, you step in the name of fun. We got pepper, pushing in it. Everybody got moolah, man. Yeah. SUK is a see you. I know what you're doing, boy. You know we don't play around this time. Come on.